exclusive from ZamUp.co.
One time for the people. It's your boy, Joe.
Mutima ukasanga palibe anga lese nono. Ndiweweka ni mafuna my beautiful nundu ndaba.
Hama choma na ile, ni machoma na eve. Nasini Dubai, Dubai, tukatapila, three nika walala. Hama choma na ile, ni machoma na eve. Nasini Dubai, Dubai, tukatapila, three nika walala.
Hama choma na neo, ni machoma na eve.
Easy, mami kupesa somet.
Somet.
Love on the face, sati na chita connect.
Connect.
Now I realize kuti you are my somet.
You are my somet.
Love chipumu chipumu insula mu bucket.
Full full.
Kulibe wonge nela pakati imwe forget.
Ala forget.
Ndaba iwe na ine ni aleluya amen.
Ala amen.
Bole selela imwe footsake. Iwe na ine for better for worse. Bole selela imwe footsake. Iwe na ine for better for worse.
She's a man show me. Show me. She's a man show me. Show me. She's a man show me. Show me. Show me. Show me. Show me.
Show me.
She's a man show me.
Aye.
Show me.
Aye.
Show me.
Aye.
She's a man show me.
Aye.
Show me.
Aye.
Show me.
Aye.
She's a man show me.
Hama choma na ile, ni machoma na eve.
Ise ni Dubai, Dubai, tukatapila, three nika walala.
Hama choma na ile, ni machoma na eve. Ise ni Dubai, Dubai, tukatapila,
three nika walala.
Hama choma na neo, ni machoma na eve.
Dubai, Dubai, tukatapila, three nika walala.
Motoka yodula, you are my Bugatti.
My Bugatti.
Umatamanga, my baby, kuchida na Ferrari.
My tamanga.
Tiwe nyula yodula, my baby, my Versace.
My Versace.
Tiwe competition, yebe na uwe vitanga. Buye kuwama, yeka yeka ni full of food.
She's a friend for me.
She's a man show me. Show me. She's a man show me. Show me. She's a man show me. Show me. Show me. Show me. Show me.
Show me.
She's a man show me.
Aye.
Show me.
Aye.
Show me.
Aye.
She's a man show me.
Aye.
Show me.
Aye.
Show me.
Aye.
She's a man show me.
Hama choma na ile, ni machoma na eve. Isini Dubai, Dubai, tukatapila, three nika walala.
Hama choma na ine, ni machoma na eve. Isini Dubai, Dubai, tukatapila, three nika walala.
Hama choma na neo, ni machoma na eve.